conversar.
Mafuvo, Magic Finger.
Chunk to Sapoia. Essa
Unashtakiwa vani wa vina. Unashtakiwa kwa kosa la kukamata madawa ya kulevya aina ya bangi. Una kipi cha kujitetea?
Dada wewe, mama wewe, dada wewe, mama, dada wewe, mama wewe, dada wewe, mama. Tatizo pusha, nilienda kwa pusha, yalo nikuta noma, paka hapa unaniona. Tatizo pusha, nilienda kwa pusha, yalo nikuta noma, paka hapa unaniona. Na tumba, tumba, walai, walai, ona nasidi pageo. Tumba, tumba, walai, walai, nisaidi mweshimiwa. Tumba, tumba, walai, walai, ona nasidi pageo. Tumba, tumba, walai, walai, nisaidi mweshimiwa.
Kupeleka nini kwa pusha?
Da, kutuliza hisia, maana yalizidi mawazo. Nimeachiwa familia na Facebook ndo chanzo, na nilitoka naye mara moja tu, kutreni naye siku ya siku, kuile kuleti naye na mimba juu, ila miaka sikuelewa mapasi naye ka Mr. Blue. Ukisema I love you, yeah, I love you too. Mungu naye akanishushwa shuu, mwenye demo tanifumania.
Hapo mkagombana eh?
Hapana.
Wala mjapigana?
Mimi, aku
kot, kot, kot. Ebo shumuni mahakama bwana. Mshtakiwa, endelea.
Ta, minarishma tukachana. Ndo nikamfata pusha, pusha. Nikamwambia washa, washa. Nile kupiga starter. Polisi wakanikamata. Nikamfata pusha, pusha. Nikamwambia washa, washa. Nile kupiga starter. Polisi wakanikamata noma. Mwite pusha, mwite.
Kijana heshima kama pusha ndo nani sasa?
Tatizo pusha, nilienda kwa pusha, yalo nikuta noma, paka hapa unaniona. Tatizo pusha, nilienda kwa pusha, yalo nikuta noma, paka hapa unaniona. Tumba, tumba, walai, walai, ona nasidi panya. Tumba, tumba, walai, walai, nisaidi mweshimiwa. Tumba, tumba, walai, walai, ona nasidi panya. Tumba, tumba, walai, walai, nisaidi mweshimiwa.
Kifungu namba 29, CC namba 198. Mshtakiwa, zamana yako iko wazi, una yote wa kukudhamini.
Ah, ntazame kulia, ntazame kushoto, anaisi kuamini. Namfuta bubali, bubali wa Magomeni. Akiwa amejinamia, mara nantazama mimi.
Kakaratasi zanta, nimekuja kukudhamini.
Nilichoka,
usichoke.
Mungu ilinisha,
sisikushe.
Jozi lilidondoka,
usilie.
Mana nisikitisha,
pole sana.
Nilichoka, Mungu ilinisha, chozi lilidondoka, mana ilinisikitisha sana. Noma. Nani, nani, nae,
nani,
anamwonae kama bubali.
Nani,
nani, nani, nae,
nani,
anamwonae kama liukeni.
Nani,
nani, nani, nae,
nani,
anamwonae kama bubali.
Nani,
respect, support, and chimbi.
Nani,
chimbi, nae, wanatendi. Atanasi wa waboboizi na uswege wa Arizona.
Wana trendy.
Wapi mwana kuchongo tupesi na mwana mkabona.
Wana trendy.
Wakaso biboy na jumu kama na waona.
Wana trendy.
Skobengo kicheko dogo tosi na kantona.
Wana trendy.
Chegwe bara.
Wana trendy.
Wachampioni tampela.
Wana trendy.
Utawala.
Wana trendy.
Tazanga na masiara.
Wana trendy.
Chedox baba muri.
Wana trendy.
Na mwanangu baba Imla.
Wana trendy.
Msondoki baba Zaina.
Wana trendy.
Yomba mama baba Amina.
Wana trendy.
Baba Dudu. Madura baba
wana trending,
adui roho saba
wana trending,
chetu mazuna
wana trending,
dodo wa miambini
wana trending,
wana kunyi
wana trending,
shemdo
wana trending,
bani apo mwisho 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 kabisa.
Mixed by my men die.